I wanna give you malo, wape block wano kufolo. Insta, ulivo damshi kwa viwalo, shani teka niposelo. We dada, ngozi flani ya kupaka ina, misi epo Carolina. Unapendaga koni ya masavana, kwako nipo nipo fusina. Amini kwako sina ujanja, zeze, bendera mfuata upepo. Unajua tamu wa supu pili pili, my lover. Tamu, tamu, tamu mbiseki, my lover. Taiwe chuku chuku nipakuli, my lover. Nipo tamu, tamu, tamu mbiseki, my lover. Baby, I give you my heart, give me your heart. Baby, I give you my heart, give me your heart. Baby, I give you my heart, give me your heart. Baby, I give you my heart. Give me your heart. Oh. Una nywele ndefu laini, rangi ya madini, so wiki la kushona. Navuka mati ya chini, nikitia pini, kidogo tunasonya. Yani kwa begi ni bumbumba, sebene za lufombo. Etu zedi ni misamba na bembe ya juu ya chombo. Amini kwako sina ujanja, zeze, bendera mfuata upepo. Wenye viranga wakibwa pwaja, tafuna kashata, shushi ya na dompo. Suna juo tamu wa supu pili pili, vipa tamu, tamu, tamu ndiseki, taiwe chuku chuku nipakuli, nipa tamu, tamu, tamu ndiseki. Baby, I give you my heart, give me your heart. Baby, I give you my heart, give me your heart. Baby, I give you my heart, give me your heart. Baby, I give you my heart, give me your heart.
Baby, mambo sinyo ayo.
Kata, chiyone unavo kata.
Ino flan hinde mendembe.
Kata, chiyone unavo kata.
Unaga tu kwa chideyo.
Kata, chiyone unavo kata.
Ile kiteja miguru pande.
Kata, chiyone unavo kata.
Sound.